Na madimu wanatakaji, na mabude wanatakaji.
Opewe waruke waburuke kama ndenge tu.
Chika mami, gonga glass na mi. Mikono kwenye hewa lafu, tisha ingine ikawa. The real money maker, big money spender. Big money spender, mina spend nikipata. Wana niita money maker, wana nitoa inye ya meda nikipata. Wanataka, wanadai nini wao. Vitu zangu, vitu zao, anga zangu, anga zao. Na wasi wanatakaji, na madimu wanatakaji, na mabude wanatakaji.
Opewe waruke waburuke kama ndenge tu.
My name, hip hop again. This song is shara ya kutip off my fame. Wajiandai kupari niki kick off my fame. Lip is off my head off, baki keep off my shame. Manifest off, kisha nwape stick off again. Manende kotini before kum send off my jail. This sweet off police, alak ni take off the plane. Mashangai ka stage, niki pop ka champagne. Wansa ask off kemen, na bang kwenye boogie. Bounce na magroupie, masonko ka movie. Tuka slang na maguchi, mademo ako uchi. MC del wo black, D2 ko busy.
Na wasi wanatakaji, na mademo wanatakaji. Takaji,
opewe,
na mabude wanatakaji,
opewe, waruke, waburuke kama ndenge tu.
Leo mambo ni kubwa nkudenge, toto kona simjaluwa maor kabisa, kamu kamba koma koka yamba, nalo, chim chaka chaka milo chakacha, chim chaka chaka dum kijaka, idino donge milo jaluwa morga sana.
Give me a lucky man, give me a lucky man, kinyona kidum, madiwe ni kwendu. Give me a lucky man, give me a lucky man. Inyo nagidu madi weni kotiwe.
Nile dilando mako wia, mako wia. Nile dilando wia wia.
Kama ili ya meguwanya.
Kama ili ya meguwanya. Kwanya kwanya. Kama ili ya meguwanya. Kwanya kwanya. Kama ili ya meguwanya. Kama ili ya meguwanya. Kama ili ya meguwanya.
Na wasi wanatakaji, na madimu wanatakaji, na mabude wanatakaji.
Opewe waruke waburuke kama ndenge.
Na wasi wanatakaji, na madimu wanatakaji, na mabude wanatakaji.
Opewe waruke waburuke kama ndenge tu.
Kakumu makuwe tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo kakumu makuwe tik tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo kakumu makuwe tik tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo kakumu makuwe tik tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo kakumu makuwe tik tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo kakumu makuwe tik tindi pin, tik tindi pin ya benda tik tenda pin. Nalo